yande joni wittani min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kodi jagñalle mon sumana amadou jagantan habaruji ɗi en kalan do filla hawrinde lamɓe leyɗe europe kañum e leyɗe afrique do filla ko darto dilla wamɓe noon tone paari gallude lamor leydi france nonne cibri leydi doganduci kandu heeɓi laamiɗo kesso ase o woni ko o watta kanko laamiɗo on enda hande yewtere men pinnel studio kalangu no dara filla hono hawrinde docteur wiyetede sisas kañum du jaabeke haalaji ɗi hoorejo ono maternité central mbiyetere maternité Isaka Gazobi waɗi le jeɗɗire ƴaɓɓinde noonni wontiri hono ɓiɓɓe bonɓe na mbiyen himɓe dukonnaɓe annda ka jogiɓe kaɓorɗe kañum woni ko wari waɗi hippitere goɗon har fayande jeegon lasara e nder wuuro wiyetego fawarejo dukonna ni dursume dukonna wiya wonana ni fa hadde ayeru kiloji muɗum sappo e jeetati heedoyde e soɓɓunu ma e ndu enda ko waɗɗu ndu konɗan ni faware jon ndu konɗan ni hono neɗɗo goto kañum woni ko maayi e faware jon ndu konɗan ni hono nimɓe ɗiɗo nawniɓe jonni ɗum wona ko préfet mo bankilare kañum woni ko nodda kañum woni ko haaldi ɗum e téléphone ni fa hande wiyata kena barmini kaboye ndende ne kaydu adama dawaci woni ko haaldi e makko o holli wiide ke hono himɓe endan koɓe dogidu konɗan hono sogey tokkita keɓe yaade noonni fa wari jondu konɗa ni hawrinde hono fande yernobirum e hooreɓe leyɗe ɓe leyɗe meɗe afrique e fande hooreɓe leyɗe europe ye hawroyto ene paris gallude lamorde leydi france nokku toɓe gonɓe kaldo filla ko darto hono himɓe dilla wamɓe leyɗe warde leyɗe ɗum du konɗa ƴettina ni hooreɓe leyɗe europe kañum e leydi tchad niger e libye gam batte allah e lawol ngol ene woni ko tokkete sanne nden ene kaɓe kalando filla majjum ɓe dardu konɗa mosolaji ko wawi heɓede mohamadou soufa hoore leydi niger no tawa e nder ɗon hawrinde noonni faware joni du konɗa ni si en ƴeewi du konɗa ni ase o wonno ko fawarde joni dokkal kon waɗa dokkal ngal du waɗa kana to wuddu to fande hawrinde rewɓe durdoɓe do filla ko darto konuje ko nandi mum to enda agadez dokkal ngal du dartina rewɓe laati wonnoɓe no golla dow filla wittinugol yimɓe kañum e dekra wittinannoɓe yimɓe enda gam batte allah e heɓɓe keɓa du golleji ɗi mbawi nawtorade projet o du konɗan ƴuwayna e fedde leydi niger hawjinde filla ko darto ndenago jaam e sewi potal ɗe pamra heƴa hakkude ɓiɓɓe leydi ɗum kañum woni ko wallitiɓe e dow laawol wiyetegol agapere ndende ne kasi en wiya kettinaɗo nano faware jondu kono yewtere nde Anisey Karim waddani en
no ɓe rewɓe sappo e nayo heɓɓe mballa ka arana dabbaji firgoji kamɓe masiniji ko ñotirte ko ceede mum ummoto millioji sappo ko laati nder ɓe rewɓe mo non fuu heɓana ujunaji hembre e capanɗe tati e jeegon e buuɗi keme jeɗɗi e lesoji tati kadija bagna joɗinoɗo no wittina dillamɓe leyɗe yaade leyɗe o debbo holli weltare mum sanne
miɗo weltero e balla kamin kokka gonga siri lobbono balla rewɓe gam ɓe ɓurto nder torra kaɓe goni ɓe nafa koreji maɓɓe e sukka e maɓɓe ɓe balli kam mi yetti allah
merci alhamdulillah
to madame issa hoorejo projet o wi balla ka no hani tokkite ƴeewe heɓa gollire no haniri kottatawe rewɓe gondo keɓa wallede
koɓe balliriɓe no handi laatanoɓe koɓe naforto ɓe bawa kawjaki mum do ɓe kollama laabi ɗiɓe tokkata koɓe naforo e mum komi ñagoto koni woni ɓe gollida he laabi ɗiɓe kolla
woɗi du bako mballaka ka waɗana kenana fa walla rewɓe e inniraɓe dillanɓe leyɗe yaade leyɗe ko wala e lawol ɗum waɗan ko dillude ndun ɓoytira nder agadez
no wontiri laamu leydi cibri nden ene ka leydi doganduci ase o endan na mbiya illum hitan duminaɗe sappo e joyi ɓe galano laamiɗo joni ase hecci keña o woni koɓe gartina laamiɗo kessoɓe himɓe sappo enan ɗu woni ko fili laamu ngu endan nenne cuɓaki ko waɗadu konɗan ni mbiyeteɗo Boubacar Marafa kañum woni ko yehi heɓoye laamu ngu endan wakkati ko laamu ngu heɓadu konɗan ni fa wara jondu konɗan kanko laamiɗo kesso o haali hoorejo gouverneur région mo Dosso no tawano kandu konɗan ele hawritere nde endan se wiya kettino nanno nde ɗo yewtere
monsieur Boubacar Marafa
kan suɓa laamiɗo mo leydi cibiri yeeso jama'are e jama'are cuɓaki ki waɗa dow ardagal gouverneur mo leydi Dosso Issa Moussa o wi gaɗa cuɓaki kini o heɓana himɓe nogay e joyo dow himɓe capanɗe jeɗɗi he jeego kanko laati arano nder himɓe tefuɓe kanko do woni arano no laabi séri'a haaliri minen barkite he ardagal ngal ɓe ardinima cibiri nanga illa jo wuroɓe fa tukka he ɓiɓɓe wuroɓe gollida e maɓɓe ta ɓurnu ba goto dow bandum. Asawe ni nogay e jeego o lewru ut nyallane non natune der tarik mo leydi Tchibiri der weltare ɓerne laamiɗo Boubacar Marafa der haala makko o wi on fu miɗo yetta on o fugo o he am lamɗo yoɓu on barjoro on he moƴƴere o fu lamɗo horru on der wuroji moɗon jam he sewo jama'are e jama'are ɗoytirimo der weltare ɓerne fa der laamorde.
Nden yewtere laamu Tchibiri o en nanni hono bandimi Abdoulaye Aziz dayyuma kañum won ko neldoy en fa hande to ene département Mamadou Doga Ndoucine se en ƴeewi har fila ko darti ndungu durande kañum e demal ko watto enda hitande hikka ndungu no latingu ngu jaabaki sanne gang ndungu jengi jengi ko wari caggal majjum ndu waɗi les communeji goɗɗi latiɗdu ko nanni enkay ɗum welayɓe no ɓe jirri sanne sanne communeji jaɗdu kono har soɓɓiri leydi ndi endanno ni ɗum wonnoo ni to ete sukkuku tan kañum e Doogan Duthi nokkuji mum goɗɗe ɗon endandu kondanni fa wara joni du konda si ƴeewama hono kulle non gon non ñaama awtirdiji ɗon enda har filla to darto hono hoore huɗo o kam woni kiyeche kañum e ɗankasari jonka sen ɓe nan on yewtere nde endanno ɗum waɗiri
c'est une campagne agricole.
No dungu hitana hitti wama der commune goto a tawan dungu ci eden no sedi amma joni dungu gun no wonno yahira no wodiri gander wakkatiji takititi tobo lobbon don no hebe no wodiri dai deni tobo gon daraki do yago kanto lewru septembre to fu minen bawo wiide commune keban dungu lobbu to min goni minen miija dungu gun no wodan kan woni hano matankari en susukutan en he farba ngeje gon der commune mo Doogan Duthi on he hore mum deni ciwama der chakantaragi leydi dindo no kuje kewdon don ko idum hulcini
se stade phénologique des cultures ne sont pas dans ça
o mo nan do wonno directeur kawjido fille hono sarusi kawjido fille demal metido ciwace Ousmane Garba mo Doogan Duthi wakati mo fawar jondu kondan bandimi Abdul Aziz Danyuma lamdi mo edo fille ndungu ngu enda nonni habaruji fulfulde kettino ni ndungu e ngartando hitande hikka duminade sappo e jeddi fawara jondu kondan noteke nokkuji goddo kay fa wodi nenne ne kay du kondan dum dono jeya e har fille ko narto en takeita kay ni département mudum wodi hitande hikka yerno fawara jondu kondan ni hono lamit leydi o enda haliri kam woni Muttari Mayana latido kanyum du kondan Mustafa Maman San kanyum woni ko yewde makko o halni dum nani
ndungu hikka ngu woɗi dina ko rawani woɗi du nder nokkuje kewɗe nder leydi ndi woɓɓe puɗɗi no ñaama keyri illu jonde ni ɓe wurata keyta puɗɗi no ñaama gawri keyri yeru no laamiɗo wuro ngon biteɗo Sanusi Mayana wiri
min keɓano toɓo arano illa lewru suuma e daraki miɗo wawa wiide dow ko ɗan daraki dey minen kay min jetti Allah no min gi'iri woɗirka mum lamɗo han min gi'a hantorde mum gam
ndungu gudo woɗi sanne jon o ko hori nimɓe wuro ngon ketta ƴomɓe kaɓɓe fawoɗa ɗum ɗo ko watta tawe ɓe kisi haɓo caka duroɓe e remoɓe yeru fa hande no Sanusi Mayana laamiɗo wuro ngon holliri
fitina mawɗo ko natta caka duroɓe e remoɓe wala to ami seyde ɗum memi wuroji gon nden ko ɗum jippo harto ami de minen kay min anda ɗum lay nder guure ami amma pamari keppata ko natta caka duroɓe e remoɓe na jom bisa nanna bisa mun der gesa
janana
hana ko ndarta du fara ko bonnata aba tirdu fa hande e dum deƴƴini remoɓe be keɓa hettude ɓen do no ngatti gokka do yaade yeso no ketto
yewtere noon ɗo ndeni hono laamiɗo leydi ndi en ɗaɓeten takeitani wata kena hono Sanusi Mayana kanko ko yewtiti e Mustapha Mamman San do filla ndungu nonni dow lawol gotol ngol waddi ko fawara jondu konnan ni hara filla ko darto golleji 3N kawɓeɓe leydi Niger golla ñana ɓiɓe leydi Niger kandu nata ko tawi heɓama yarama fa woɗi waddi ko jahangal goɗɗo yeyto endan le département mo Bouza altinaire hecciki altinaire nde endan ni witti nde ndenne ɗum waddi ko fawara jondu konnan ni hono hoorejo hono 3N mo leydi Taba on endan ni haali do filla ɗum e saabi koɓe ganɗi ngal ɗo jahangal se kettine nane Ahamadou Kunkuru mbiyeten Ahamadou Kunkuru latiɗo o haali dow fila ko darto ɗum waɗi ko jahanga waɗato e nambusa
L'objectif de la mission.
Mana jangal amingal kawoni beydol hokkude sembe golla bibbe leedi Niger golla nyamna bibbe leedi Niger latingal walla tana farfilla ke jora nyamdu kambe yaadu demal yeso. Der jahangal gal du min miccintini pelle kawji e gollal deme der departement Bouza den do ballaga farraf ke jora nyamdu o no e do lawal ko hattatawe gollal bibbe leedi Niger golla nyamna bibbe leedi Niger walla der filla gollal demam. Hantode nden do min gadi kaldal do ndungu hikka gudubu jinaaji didi e sappo e jeddi de departement mo Bouza o
di departement de Bouza
nani far yoni fedde hono faami sen jeewi ko ndani leydi hawjinde filla ko darto hala de nagu nambe ko ndani ko darto filla ko yarto yeso hono himbe hono paadube e bebebe e wumbe e be yita wol ka en ko ndani hon noga en leeru uttunde en ko jabbi dum to en maradi be ngadi to en hawrinde gongam batte be kolla fijoji pirto balli e le wurngo en bangere warde bangere dum ko nda fa hande be ngadda balla mabbe yaade be kolla wiide ke hon larrube dum ko nda wonko waawi wadde non dum ko nda be kala sarobe sukabe lar en ko nda heba ka en ja jango le kolla mahamadu murtala maman kawon horejo mabbe nani ko haali bandi min mahamadu mamma.
Ici, on est là pour sensibiliser la population.
Do enda mingalana mi ngada competition himbe be ngata kunte e sukabe lardube be ngondi tawabe do labi no garbina. Minen do min jidana na garbino ngol buitiram. Dunne wadi ko min kisi min koji lawongol. Dunne wadi ko hande min ngari le wuro dan rini ngo. Dumne fufa abirabe sukabe lardube be keba competition el jaro sukabe mabbe lekol. Wana gan suka yita mane no pao wie wauta jangi. Mide ngodi jangi nobe e bandirabe amin wobbe na ngada jande lawol kite lardube be ngiata wodi mi de ngodi nimbe hewbe lardube tawabe der saru siji no golla den ne gandume se ko min kokkata sukabe be saa
a tout enfant au monde
non wonter luma kangeje to ete ci barka tande ne kay region mo agadez commune mo iferwan to enda luma go endan kandu wuli hecci kenyan ko wuli luma go famaka dum non kanon woni gineji kewdi boni tok enda semeket nonano mohammed sagid latido goto e horebe latibe kay hawji kangeto to enda ci barka ten wakati mo min noddi mo telephone musa mamman kan noddi
der bonon da o kulle dudde buli no der munni butigiji e to wernete fu wuli de hisama no wado wan dimma millioniji hermi wala fuko min itti lumo mangono hanu lumo mo agades wala fuko tawaka der maggo fu yahi der hite amma neddo fu heppa yonki mu
engar e yewtere men pen studio kalango hanne no ndara filla hono docteur kawji do ra maternité gazobi non isaka gazobi haali nyande do filla beydol ciede hono safari ko batte dun enda si jasset kawon fedde doctorobe ka andu konda haali jabe ke hala makko semeket non nono faware jondu konda gote mabbe biete do Boubacar Baubawa nani ko haalani bandimero ke yatu Adraman
e kan nous avons fait le débat
wakati min ganno jooda kale on beydol cede je doctorojo on wona to horejo maternité Isaka Gazobi on dum jewi hunde nom ko lawol ngol hojja kenana to sawara mawdo mo gollirde on gan ko wadi dum to fedde amin witende 6h nde min jami bandi min gon e wiide nde lawol ngol hojja o wi min hunde non ko sawara mawdo mo gollirde on hojji illu lewru février dubu jinaaji didi e sappo e jeegon do yewtinaaki safareji dim sawara mawdo mo gollirde on ana ko jeetinaaki mo watte misali der hopital mangal ngal nyamengal yaade hopital mo lamorde on mane mo sender on yugo lokotorojo watta kenana buudi ujunere ko to rewbe du der lokotoroje joban tede den ujunaji hemre e lasoji didi yaade ujunaji hemre e lasoji tate dum watte der klinikuji gere de mi yida halde inde mudum wodi du neddo fu wadan tedum wala bi Niger mane bi leedi jadande to maternité Isaka Gazobi on horejo mayre on ana beydol cede kuttol rewbe dum bibbe leydi janandi kambe jobata buudi ujunaji chapande tati ndene farlok toroje gomnanti den ibe don ibe balla ko watta tabe bibbe leydi jobata cede safareji den min kayne mi ay fu gacce gomnanti leydi Niger do gandeni lokotoroje joban tede den ujunaji hemre e lasoji tati kuttol rewbe jobante tawi du ndel lokotoroje gomnanti den buudi ujunaji chapande tati yobante be leydi janandi bone ɗe min kay saɗɗore ma fuu woni mi yi'ay leymu ka noon de ni ɓii leydi Niger yarama Tunisie mane leydi Marocco fa sawre ceede mum ko sawrirte hawta e ko ɓii leydi on. Ndenne mi yi'ay gacce gomnanti min durwan du fa tawe gomnanti yoɓi nyamaleji safareji ɗen fuu ko rewti
e dow ɗon
habaruji fulfultini. Assalamu aleykum baalde jamaaji.